noia oe, o ala a hoiki me ka oia iho, o mana o inahana, a ke akua i hana nau. Ke mele ho ola, e no noia oe, i ka olelo ka leo opono, mai a ho opiha, me ka hone a ke akua, mai ka haku. Chosen by Father to lead his people to the promised land. Be strong.